Westside Music Blog .net.
She lets no go pesa na sungana kwa vichali. Let's don't for go up posa mune weke shabu. Wow. Tekanye, she lets no kuninga bati bene bari fiat kukula po apu. Wow. Chimeko, kakuwa kwa mumulu. Wow. Tena, tenkanya kakuru. Wow. Fwa, masha, yawa mkulu, so bari fiat.
Wow. Zinabe kuveke, alidensa la shop shop na mpera chicken potanga.
Wow.
Friends over, zama badis, bari yere la taoke ala kupanga.
Wow.
Kiti aume na you, mulivanga.
Wow.
Yes, you, me, then na mazanga.
Shalila, banga mbona zifu marila.
Wow.
Kia wana ya wachukulirei.
Wow.
Kukulila mkoli kulilai.
Wow.
Tende nje chalo chalila ziwa shemu.
Wow.
Kia ingina fetu kagos na papa vampere fya kunanje shiro boss.
Wow.
Kiti viongono fya papa fya lila fya vile sota munu efiri fions.
Wow.
Kala nebo zanu aporo mos.
Wow.
Kiti shinkanga muipu she wons.
Wow.
Milo bandole sa wonse papa pavarila.
Enadim pata pata kabiongo kagwe kadi fwa puteni zero.
Wow.
Sina the other day mchikuro kadi keka jele mibiyo.
Wow.
Patina for tonight.
Wow.
Pante po what you like.
Wow.
Twende paka mubu mfiso lo she like.
Wow.
Wanda nepa varida kabunga na kadula mkwanisha shani.
Wow.
Kule bombesho kupiva elo kusai sanga nomba mumazali.
Wow.
Kuna makule samba mumukaka.
Wow.
Shush mamanish wa mkaka.
Wow.
Kifu wapinti na chakule ntaka somali fiesi.
Wow.
Muna ntinipende fukondo na liku Singapore na wedele fema mwingwi.
Wow.
Batiranda po tisungu na bebe la tenti chai wants to wee wee.
Wow.
Hey mini na kufople do.
Wow.
Mwase yunga mipench do.
Wow.
Mwana kwa tikia peo liko let me hear some.
Nchikana bonzi na papa na bukele la koku chipesi sang kumoneko.
Wow.
Nifuruka weka tena kuchani ngo fika na kuchibinde kumakoloko.
Wow.
Lelo ndia ikwando.
Wow.
Wala waangwe sa iboko. Wale wow. Mpoko walila abu bari fiat.
Wow.
Bana mwana na tuende babiri lelo ture ya tuanga lile kusanzipa.
Wow.
Kwa changwete konse nkwete lelo noro tola na la kusanzika.
Wow.
Kapo tule ya kutubai.
Wow.
Bana mwamba bebe koku tubai.
Wow. Wow.
Bingamo, ingubo, ningadia motion sababantu balati.
Wow.
Ninsamba, pamaluku na isi popopo gelo kwaleti.
Wow.
Sasa shila yelo na kaki.
Wow.
Emuda matiro ni satin.
Wow.
Sabika poswaini jisote kumanwal.
Wow.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Wow.